Sike music from us.
Amabumba ya bidi na ya kumana ndemwe mechilele chika. Ngefi ya lepa mashu ya kwa moshi. Tapale pumre ingidi ya baka panga ndemweva. Aba kote wase wala imina. Mwewe bi na mko kumesha kwa eni mitandu po mshani.
Kengeza.
We come with energy. Put in energy and then call it a day. Instana ipo guys. So team to try in, then to push it guys.
Okay. Okay, let's go.
All right, cool. Hey, you guys. Nese faka kamera ko. Ama bagi akalimba.
Run for your life, bro. Run.
Kwanza akalimba takalelira so hapo. Nanga mayo ya mabwera nawo. Si ndio tena. Ama guys, takuli uko
bwana. Exclusive from CK Music Promos.com.